Ekitongole kivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board tekifulumya ebyava mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebya Uganda Advanced Certificate of Education eby'omwaka 2025. Jennifer Karule Musamba ayogerera ekitongole kya Uganda National Examinations Board agamba nti ofiisa aba minisitule evunaanyizibwa ku by'enjigiriza n'emizannyo gattako okuva mu kitongole ekya Uganda National Examinations Board baayogeraganyizaamu ne minisita avunaanyizibwa ku by'enjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ku lwokusatu lwa wiiki eno ne bamunyonnyola ebyava mu bigezo byonna nga bye biyimiridde era ne bakkaanya ebigezo ebyo bifulumizibwa olunaku olwaleero. Uganda National Examinations Board ku mukutu gwayo gwa X ogwayitibwanga Twitter yalangiridde ebigezo ebyo nga bigenda okufulumizibwa olwaleero ku ssaawa 5 ezaakalasa mayanzi mu State House e Nakasero. Abayizi abawerera ddala 16,000 mukakaaga mbi namba 2 bebeewandiisa okutuula ebigezo by'omwaka 2025 bwogeraageranya n'abayizi 14,000 1996 abaabituula mwaka 2024 nga kiraga nti kweyongeddeko abayizi abakunukirize 15 ku buli 10. Abayizi baatuulira mu bifo 2008 mwana mbi naawo na mu ggwanga nga kubo abayizi 9,363 balenzi ate abayizi abawerera ddala 7,772 be bayizi abawala era bano bebaasembyeyo okutuulira mu nsomesa enkadde ng'empya tennaba kutandisibwa. Ebigezo bino byatulibwa wakati wa November 10 awamu ne December 5 omwaka gw'2025.